ya mapele iweje tele usinidisi usinyongele
this cross this ki this na take it easy toka kitamu ki this na kwa gabize wendo nani rotaka kufate wewe swage za kibibu litaka ntokeka wewe titufanane tubanane tuambatane tukabane ah kama dreamer minana takte na swage za kima ah nime change style takte na ngumu kama ile wendelea tukubisha niko bize tunasakamane staki zile za madafu keshi madame zipante zichane viwanja nikome ah hapa kwetu ra hater natumia ndumba we roga tukichizi dima bado minda zidi shaini ah we roga tukichizi dima bado minda zidi shaini hata
uliyeza kama mchicha usiridisi
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 usinyongele
usinyongele
ziku hizi kila siku shele bata tele na cheza kama pele iweje tele
Walisema na giza Tete kwenye game sitoweza Kama jina shachenje Toka young tozi mpaka dreamer Hila bando na vimba kita Levu limepinda na dinda kita Ule limopita na mina pita Kana swaga za kibibi na kwacho meka Hila bando na vimba kita Lefu limepinda na dinda kita Mula limopita na mina pita Kona swaga za kibibi na kwacho meka Kona zangwa da data madu Braza meni kona bisha na kwacho na do Toka kitambo na haso ma bro Na shenga yure hater na taka ni drop Dendezawa na data kwa pose Kuko jemu anataka na doze Wanotaka kudeti na tozi Sina mpango nao na wacha kwa pose
Hata buyu ulieza kama mchicha
I got my man Dreamer alongside I now. Some chat. I see you, bro. We own it. I'm done.